SwahiliPod101.com Vocabulary Builder.
Cars and Driving, Common Terms.
Magari na uendeshaji. Misemo ya kawaida.
All vocab follows a translation. First, listen to the native speaker. Repeat aloud, then listen and compare. Ready?
Traffic jam.
Msongamano wa magari. Msongamano wa magari.
Roundabout.
Mzunguko. Mzunguko.
Highway.
Njia kuu. Njia kuu.
Car.
Gari. Gari.
Seat belt.
Ukanda wa usalama. Ukanda wa usalama.
Drive.
Kuendesha. Kuendesha.
Traffic sign.
Ishara ya trafiki. Ishara ya trafiki.
Driveway.
Njia ya kuendeshea. Njia ya kuendeshea.
Pedestrian.
Tembea kwa miguu. Tembea kwa miguu.
Dead end.
Mwisho wa njia. Mwisho wa njia.
Rear view mirror.
Kioo cha kuona nyuma. Kioo cha kuona nyuma.
Traffic cone.
Trae la trafiki. Trae la trafiki.
Driver's license.
Kibali cha kuendesha gari. Kibali cha kuendesha gari.
Junction.
Makutano. Makutano.
Driving test.
Mitihani ya kuendesha gari. Mitihani ya kuendesha gari.
Speed limit.
Kizingiti mwendo. Kizingiti mwendo.
Highway exit.
Njia ya kuondoka barabara kuu. Njia ya kuondoka barabara kuu.
Overtake.
Pita. Pita.
Speed bump.
Miinuko ya barabara ya kudhibiti mwendo. Miinuko ya barabara ya kudhibiti mwendo.
Speeding.
Kwenda kasi. Kwenda kasi.
Well, listeners, how was it? Did you learn something new? Please leave us a comment at SwahiliPod101.com. And we'll see you next time.